Mziki hoja, mziki nanipatia ham. Mziki siyazi saham, mziki nitafaham. Napenda mziki juu mziki nika uso na taba saham.
Ok, wathi wanastuka juu nimewagutusha. Flavor tamu ya mziki juu nafanya na akili. Kama matchbox farasi mini kiberiti maalum.
Kama skara ya mschana mziki wangu ni super.
Ukipress menu kwa remote unaona sura yangu. So wacha ni function kakili miyamoja kwa hii system.
Zaka koka stereo though na do it mono like stereotypes. Mingi maheta na wanyamazisha tu. 0711 request goma tu. Take control wa mziki wa chana na panganga juu. Ata Jay-Z anasema jealousy ni behavior za washi.
So kibie kam shi tutaku nickname tu.
Unamike hatu wa mziku fupi wako na tuonyesha. Si u display skill yako sekta zote takunonesha.
Ti Benson ni nani comments kaza edia mia na in fact. Na ni pa publicity nimekuwa popular. They call me the champion Sylvester ni ite Rambo.
Uendelea kudanganye tuwe ni mreal. Tuoneka hizo comments unapata zita kufeed. Move kiri ya sana vile minta pata chapa. Vile minta cha 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 niende inje karagacha. Moto sana yani fire rap yangu live wire. Skill yangu ya nataya niko na grip high quality inka huwa huwa Mr. Mpata Mpon Almo Adilula mbaka kina 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 Amina kina ngina I'm the pelican 7x1 centimeter mafikira experience no mingi si ezi isha. Let me keep you cool fresh navy yani ya man. Oh yeah man humse ni mtight man nava matimbaline t-shirts push chini matimbaline. I'm the best petroleum jelly kwa rap they call me elegance. My CD spence my other name swagganess na spray Gucci wivu ya nini usi feel guilty na smell fresh la fresh. I'm the best gel. Uneza ni trust vile utrust kufuck na James Stranger. Uneza ni cast give a fuck na jua niko give 50 times more than wewe. I'm so poetic nafanya justice kwa track. I'm going crazy like a bitch nigga who's been whipped by a lady. Ikifika Kiswahili na hiti muhimu ziki mashairi fasihi na tamba tamu sana. Mimi KCB mahela natafuta ukinipata mi utafikiria nimechizi. Utanipata hapa na pale nafanya hivi na vile niko hapa na kule. Kanonini buganya fresh I was born na I ya kufosi future mbele track zangu. Pole pole kakobe ni muenda pole. Pole slow but sure ili nisijikwae kwa kidole. Wapi mwana falsafa, mwana falsafa. AY chidi na mtambua pia professor. Kule kaka yangu sungura sini mjanja sana ni maligi tu. Okto tufanye nini jui remix neza ribu aje mimi. Calligraphy ya rhyme 5 mics na kupa it ill. Nyashinski ukirudi ntafute mimi. Nikukaribishe na kuswing kwa track tuendele na juwa bado uko. Oya oya Chelsea valia t-shirt ya Chelsea venye weni msexy. My hot pant na pia legging ya kuringa tu mavodo tuvute shisha kam na Karena ama sijui kama ni Brenda. Leo zetu ma rooftop balcony ya Sheba mamoshi skanking na pia matot tu scotch tu double tot for me too yeah. Kutoka day 2 I feel like being crazy juu nimesaka saka na kame Ivana tu bizo panda ndege ya hivi matu come through masiro kutuwa shovenye si udu usimani shakunga ni shaka sister du it's me 5 mics benzo au skinny go through ha ha ha.
Yeah, as a producer angu anaweza fanya hivi ukitaka.
Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.